I tunwe i All Nations Gospel Publishers. Lenkathi yesimanje ikhiqize idrama entsha, ukudunwa imoto. Kwezinye izimo kuye kwaholela enhlekeleni. Omunye ugibela indiza eya eCalifornia bese ehlala ecuba. Indawo ekhonjiswe ethikithini lendiza iseNew York, nokho umuntu uzithola esempumalanga eseduze. Omunye uqala endaweni ethile agcine kwenye. Ukuduna kwezimoto sekuyinkinga enkulu kakhulu, futhi sekusungule izici zezepolitiki eziphazamisayo ekuxhumekeni kwakho nokukhokhiswa ngokungemthetho. Iningi lethu cishe ngeke lizizwe ukuthi kunjani lapho othile obambe isibhamu noma ibhomu lesandla ethatha ukulawula indiza. Noma kunjalo, ngomqondo ongokomfanekiso izigidi zindiza ngezindiza eziduniwe futhi aziyi lapho bezihlose ukuya khona. Isigebengu esikhulu nesiyingozi kunazo zonke esikhona, uSathane. Wayengenandaba nokuthi wake waqala ukuphila unezimiso ezinhle, mhlawumbe ezingokwenkolo ngokuphelele. Uyazi ukuthi into eyodwa kuphela ebalulekile, lapho umuntu efika khona. Uma ngokunganaki ujabulela indiza yakho yokuphila, futhi ucabange ukuthi konke kuhamba kahle, naphezu kwezivunguvungu eziningi ezinobudlova, kungcono kakhulu kuye. Izikhali zakhe ezinamandla ziwukucasha nokukhohlisa. Akafake uqhwembe olunegama entanyeni ukuze amemezele emhlabeni wonke ukuthi ungubani nokuthi uhlose ukwenzani, ngoba ubani ongamgibela. Ukuze afinyele lokho azimisele ukwenza, uyazifihla ngokumemezela ukungabi nangozi kwakhe. Ubani osakholelwa kudeveli namuhla? Ngakho, nangezindlela ezifanayo uzenza umsulwa. Ekugcineni konke kubonakala kuhamba kahle. Umemezela nokungabi nangozi kwesono. Wonke umuntu uyakwenza, ngokuqinisekile angeke kube khona umonakalo kuwo. Ngakho isono senziwa inkambiso, futhi ngaleyo ndlela ubamba imicabango yakho, izenzo zakho, futhi ekugcineni impilo yakho yonke. Ukuduna akuyise lapho obungakaze ufise ukuya khona. Cabanga kancane futhi uvumele ukwethembeka kukodwa kube umhlahlandlela wakho. Yimiphi imigomo owawuzibekela yona ngaphambili njengemigomo? Wawabona amaphutha nobubi babanye futhi wazitshela ukuthi lokho ngeke kwenzeke kimi ukuthi ngeke ngikwenze. Noma kunjalo, namuhla nenza zona lezi zinto. Manje wenza khona kanye lokho obungafuni ukwenza. Lesi isimo sakho sangaphakathi, isimilo sakho. Zinjalo izenzo zakho, indawo yakho, umsebenzi, umshado kanye nomndeni. Kwenzekeni? Isitha, uSathane, sibambe imibono nezinhloso zakho futhi sikubeke endleleni yamanga. Uma sikhuluma iqiniso, uyakwazi lokhu ngokwakho. Ubuqonde ukushayela impilo yakho ngokwakho. Ugcizelele ukuthi ungenza futhi ukhethe ngendlela othanda ngayo. Kodwa-ke, wazi kahle kamhlophe ukuthi lawa empeleni awawona amazwi angenalutho. Uyacabanga futhi wenze izinto eziningi obungathanda ukungazenzi. Uyathanda ukucabanga ukuthi ukhululekile, kodwa awukwazi ngisho nokuyeka umkhuba omncane omubi. Ubonakala unamandla emehlweni akho, kodwa awukwazi ukunqoba isilingo. Uhleka usulu futhi uhleka abakholwa kuKristu. Kodwa ekujuleni kwakho ufisa ukukhululeka futhi ujabule njengoba benjalo. Yonke indlela yokuphila engaqondiswa uNkulunkulu ngokuzimisela nangokunqunywa isendleleni engamanga. Kungakhathaliseki ukuthi kuqondiswa izinto ezibonakalayo ezimsulwa nezinjabulo zezwe ezenza ukuphila kube mnandi, noma ngabe wena, ngokuvukela ukholo lwakho lwangaphakathi kanye noNkulunkulu, ufuna ukwaneliseka emuzweni owenyanyekayo nokhohlisayo emculweni wezwe, ubulili kanye nokudakwa kwezidakamizwa. Mngane, udeveli uhlezi endlini yabashayeli bempilo yakho, futhi ukubambe, akuqinise ekubambeni kwakhe okunamandla. Ngolunye usuku uyothola futhi uqaphele ngokudumala kwakho, ukuthi usufike endaweni ehluke ngokuphelele kuleyo lapho ubuhlose ukuba khona, ukulahlwa kwaphakade kwesihogo. Leli ihora leqiniso kini. Uzokwenzenjani? Kukhona into eyodwa nokho ongeke ukwazi ukuyenza. Awukwazi ukunqoba isigebengu sakho. Unamandla kunawe. Empeleni unethemba elilodwa kuphela. Munye kuphela ongakusiza, uJesu Kristu, umsindisi womhlaba. IBhayibheli lithi, sonke sasinjengezimvu ezilahlekile. Isaya 5:6. Lelo elinye iqiniso, futhi elinye lithi, indodana yomuntu, uJesu Kristu, yezela ukufuna nokusindisa okulahlekileyo. Luka 1:1. Imina indlela, neqiniso, nokuphila, akekho oya kubaba ngaphandle kwami. Johane 1:6, nguJesu yedwa, ongakukhulula esonweni nakuSathane. Nguye yedwa ongabuyisela ukuphila kwakho endleleni efanele. Yenza manje into efanele kuphela. Thumela uNkulunkulu kusosiphakathi nokucindezeleka kwenhliziyo yakho. Yithi, Nkosi ngisindise esonweni nakuSathane. Uma uthembekile ngempela futhi uqotho obizweni lwakho, uJesu Kristu, uzokukhulula. Ngokuzinikela kwakho kuye ngokungaguquki, uJesu uzokunika ukuthula nencazelo entsha nenjongo empilweni yakho. Nquma manje ukuthi ufuna ukuba yini. Ukuthunjwa nokudukiswa uSathane noma eholwa nguKristu, umalusi omuhle oholela emadlelweni aluhlaza nasemanzini athule. Ihubo 2:2, uJesu wathi, uma indodana inikhulula, niyokhululeka ngempela. Johane 8:6. Ibhalwe ngu-Aspelling.